isandla santlavane ngingangisayinqe jonga nami lobe lamandla mdangashiya lomhlaba okwamanje isandla santlavane mina ngisayinqe osinzize elungipha amandla nami ngishintshe isimo nekhaya lifudumale osinzize elungipha amandla nami ngishintshe isimo nekhaya lifudumale ngifuna mami tamani nekhaya lifudumale nakithi sijajabe kushintsha abaningi sibonge umdali asiphe nempilo ngifuna mami tamani nekhaya lifudumale nakithi sijajabe kushintsha abaningi sibonge umdali asiphe nempilo ahambe ngedwa ngihamba nabaphansi phetha abanikazi bomfula abanisibindi Sifuna basketcha silala mapipe leta pendulo koko balena pendulo koko balena yala sifuna basketcha silala mapipe leta pendulo koko balena pendulo koko balena yoga bempete ngami yala yala mito Kosingisize elungipha amandla nami ngishintshe isimo nekhaya lifudumale Kosingisize elungipha amandla nami ngishintshe isimo